Over lyrics.
Amasengesho ya bamwe abandika bihorera kubera icyari abantu babona ibyo bashaka byose batavunitse mu gihe hari abandi bakora ibyo bashoboye byose ariko ntibagire icyo bageraho. Ubwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind bushobora kwishyiramo kurwaye ugahita utangira gucika intege koko nk'umurwayi. Ubwenge bushobora kugusunikira gusimbuka ahantu ubundi utasimbuka mu buzima busanzwe ariko ugahasimbuka kubera kuri mu bihe bigoye. Hari nk'ikigiye kuguhitana. Ubwenge bwawe busanzwe twese tuzi ni ubwenge bugufasha gusobanukirwa ibyo ndimo mvuga, ukamenya ko ari Ikinyarwanda kandi ukamenya igisobanuro cya buri jambo mvuga. Niyo mpamvu bavuga ko buri gihe iyo ukunda kwibwira ngo kiriya kintu ntabwo nashobora kukigurira ntaho nakura amafaranga yo kukigura, bwa bwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind bubifata nk'ukuri koko. Ntuzigere na rimwe utuma hari umuntu ukubwira ko biteye isoni kuba wifuza kuba umukire. Niko avuga, kuba umukire ntabwo ari byiza gusa, ahubwo ni byiza cyane. Wibuke ibyo urwanya biragenda kubera ko birwanya nyine. Ntabwo ushobora guhamagara cyangwa se gukurura ibintu uhora unenga. Wakomeza kuba inshuti n'umuntu uhora gucyocyora kandi akunenga. Niko Joseph Murphy abaza.